sfogo penali. Nasio majini ya mama shetani. Kipo salama na lindwa na sagodi. Hajani tupa badupo na mimi. Kuo closer, 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 closer. Anani sogeza, anani sogeza. I'm staying home.
Cause I'm staying.
Oh yeah.